waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
waxaa cabsi laga qabaa in malaayiin shaqaalaha laga qadiyo lacagaha dowladdu u qoondaysay dadka shaqooyinkoodii ku waayey faafidda xanuunka coronavirus, lacagtaas oo loo bixiyey shaqo ku haynta ama job keeper payment. haddaba yaa xaqule sideese u shaqaynaya sanduuqaasi lacagta ah? nidaamkan shaqo ku haynta wuxuu qiimihiisu gaarayaa $130 billion, waxaana lagu siinayaa shirkadaha uu coronavirus saameeyey $1,500 labadii asbuucba oo ay ku kabaan mushaarooyinka shaqaalaha 6 bilood ee soo socota. ku dhowaad 6 milyan oo shaqaalaha Australia ayaa lacagahaas la siin doonaa, laakiin qaar ka mida ururada shaqaalaha ayaa sheegay in 2.2 milyan oo shaqaalaha laga qadiyey lacagahaasi. xogeeyaha golaha ururada shaqaalaha Australia, Sally McManus, ayaa sheegtay in shaqaalaha casualka ah ama aan joogtada ahayn ee ku tiirsanaa shaqooyin meelo kala duwan aan la siinayn lacagtan.
The problem is in Australia we've got to a point where we've got so many different forms of insecure work and so much job insecurity that
dhibaatada Australia haysata waa inay jiraan shaqooyin badan oo aan joogto ahayn, aana laysku hallayn karin. marka hadda siduu u bilowday xanuunkan faafa, wixii bannaanka ayuu u soo bixiyey. dowladdu waxay ku guuldaraysatay inay keento nidaam dadka oo dhan markaasi lacag lagu siinayo, waxayna muujinaysaa sida qalad ay u ahayd inaan gaarno xaalad ay jiraan shaqooyin badan oo aan joogto ahayn layskuna hallayn karin. waxay sheegtay in dadka ka shaqeeya fanka iyo madadaaladu ay yihiin kuwa ugu nugul, iyadoo qaar kaashuwala ay ka faa'iidayaan nidaamkan, haddana qaar badan ayaa ka qadaya, ayay tiri. waxaa runtii ka qadaya ama laga reebay 1.1 milyan oo shaqaalo kaashuwal ah, waxaana ku jira kuwo badan oo qaadan jiray lacag ka badan $1,500 labadii asbuucba, haddana laga reebay nidaamka. lacag la'aan weyn ayaana soo food saaraysa, ayay tiri. ururka shaqaalaha ee ACTU ayaa sheegay inaysan ku qasbanayn in shaqo bixiyaashu fuliyaan barnaamijkan job keeperka loo bixiyey, laakiin shirkadaha ka qayb qaadanaya waa inay lacagtaas u gudbiyaan shaqaalaha si mushaarka looga kabo. hase yeeshee, waxaa dhici karta in shaqaalahaas ay saacado sii shaqeeyaan si ay u qaataan lacagahaasi. dhammaan shaqaalaha full timeka oo shaqeeya asbuuciiba ilaa 38 saacadood ama kuwa part timeka ee shaqeeya saacado ka yar ayaa xaqule, iyo weliba kaashuwaliska 12 bilood hal shaqo bixiye la joogay ama la shaqeynayay. waxaa sidoo kale xaqule dadka la yiraahdo sole traderska ama dadka iskood u shaqaysta oo leh nambarka ABN-ka sida dadka Uberka wada ama tagaasileyda oo kale. sidoo kale waxaa xaq u leh dadka reer New Zealand ama baasaboorkooda haysta oo laakiin haysta fiisada la yiraahdo 4-4-4. hogaamiyaha mucaaradka Anthony Albanese ayaa isku dayay in sharcigan wax laga bedelo, dadka qaadanayana la badiyo inta aan baarlamaanku ansixin. waxaan walaac ka qabnay shaqaalaha ku meel gaarka ah ee aan joogtada ahayn. waxaan gaar ahaan walaac ka qabnay shaqaalaha hay-adaha qaar ka shaqeeya oo ay ku jiraan kuwa fanka iyo madadaalada oo hadda ka qaday taageeradan shaqaalaha. waxaanse qabnaa guud ahaan in arrintanu tahay tallaabo hore loo qaaday. Mr. Albanese ayaa dowladda ku raacsan fikradda ah in dadka haysta fiisooyinka ku meel gaarka ah inay dalalkoodii dib ugu noqdaan, laakiin maadaama aysan jirin diyaarado qaadaya, xuduuduhuna ay xiran yihiin coronavirus dartiis, inaysan suuragal ahayn inay dadkaasi dalalkoodii dib ugu noqdaan. waxaan ka sheegnay baarlamaanka gudihiisa inaan sii wadayno inaannu ka hadalno farqiga jira, gaar ahaan marka laga hadlayo shaqaalaha kaashuwalka ama aan joogtada ahayn, sababtoo ah waa dad nidaamka laga reebay oo laga qadiyey. Qasnijiga federaalka Josh Frydenberg ayaa awood u leh inuu ballaariyo cidda xaqa u leh lacagtan. Laybarkuna wuxuu ku cadaadinayaa inuu awooddaas isticmaalo. Shirkadaha sanadkiiba maamula qarash gaaraya 1 bilyan ama in ka badan ayaa laga doonayaa inay caddeeyaan in dakhligii soo geli jiray ay kala bar lumiyeen si ay uga qayb qaataan nidaamkan JobKeeper paymentiga loo bixiyey. Shirkadaha yaryar ee maamula qarash ka yar $1 billion ayaa looga baahan yahay inay iyaguna caddeeyaan inay lumiyeen 300% dakhligii soo geli jiray wixii ka dambeeyay 1-dii bishii Maarso. Rugta ganacsiga Victoria ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda 700,000 oo shirkadood ay iska diiwaangeliyeen nidaamkan. Laakiin gola ay leeyihiin shirkadaha yaryar ayaa sheegay in shirkadaha qaar ay weli ku wareersan yihiin sanduuqan dhaqaale, siday qarashka u dhimi lahaayeen, shaqaalahana lacag ay ugu heli lahaayeen. Madaxa golahan Peter Strong ayaa ugu baaqay in shaqo bixiyaashu ay kaashadaan shaqaalahooda, uuna isagu taageersan yahay nidaamkan JobKeeper paymentiga ee soconaya 6 bilood.
That's a great decision and it shows a lot of courage, but it is absolutely essential that we don't go 3 months, that we go to 6.
Waa go'aan aad u fiican, waana mid geesinimo ka muuqato, laakiin waxaa lagama maarmaan ah inaynan ku ekayn oo keliya 3 bilood ee uu sii socdo 6 bilood. Laakiin wuxuu sidoo kale doonayaa in ganacsiga sida ugu dhaqsaha badan dib loogu furo. Haddii hay'adaha samafalku ay caddeeyaan in dakhligoodii 15% uu hoos u dhacayna, sidoo kale xaq ayay u yeelanayaan lacagaha JobKeeper payment. Dadka iskood u shaqaysta ee loo yaqaano self-employed ayaa sidoo kale xaq u leh inay qaataan qarashkan. Bixinta lacagtan ayaa la filayaa inay akoontiyada dadka gasho bisha May, waxaase laga soo bilaabayaa bilowgii bishii Maarso. Haddii ay jiraan dad ka fakaraya siday ku moodi lahaayeen bishan Abriil, waxaa jira dhowr barnaamij oo cuntada looga caawinayo dadka u baahan. Gary Corner oo ka tirsan Melbourne City Institute of Education oo ah maxad wax laga barto ayaa sheegay in qaar ka tirsan ardadii ka baranaysay cunto karinta maxadkan oo lumiyay makhaayadihii ay ka shaqeynayeen ay hadda waqtigoodii u tabarucayaan inay cunto u kariyaan ardada ajaanibta ee iskuulka dhigata oo aan haysan lacag iyo qarash ay ku noolaadaan.
And we're putting 2 nutritious food packs a day for every student.
Waxaan u diyaarinaa xirmooyin cunto nafaqo leh arday walba maalin kasta, xirmo qada ah, mid casha ah oo ay gurigooda u qaadan karaan marka kama walwalayaan inay gaajoodaan. Wararkii u dambeeyey ee coronavirus oo afkaaga kala soco sbs.com.au/coronavirus.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.